Gotti nigga bongo man. Mazabuka ya book.
Exclusive from ZTongaMusic.com.
Mwalimi hawa makamwamba. Yeah. Obumbuzu babwa gogo samba. Uweze katengega gogo samba. Kambo sundu. Tote lale gonganda. Mwalimi hawa makamwamba. Obumbuzu babwa gogo samba. Uweze katengega gogo sama. Kambo sundu. Toti lale gunganda. Ndagata nagandezu degangu. Ugandeli degangu. Awandili ndalike noti hamashia hoda si. Don't bother si gandeli degangu. Gandezu degangu. Gandele de gangu. Awandili ndalike noti hamashia hoda si. Don't bother si gandele de gangu. Gandele de gangu. Ooh yeah. Yeah.
Jebele.
Oh yeah.
Nagutola guliba maguma zabuga kwetu nyela imisale.
Oh yeah.
Kondi vika muga twega gwagwa gulega mikule musa. Hano puto siga paji jatilo janzoga umwe mebonda muyaya.
Zonda.
Nanandi kutole guma kobo dundu mwezi guli bingi yagu. Mwalibi habama twende hena you are ready. Wenya muna gatenge go vindana go bareti. Utasori guli ya kadyo olo kabeko mweka mbatunya tama fifi ya latuka na mko mwe. I wanna take your little presence monga nitekama. Busu wa mbogo sunu hamba na gatenge sama. Jikutole tuga jiga visi kumagoe. Iba singini ya nsege ndanda kutiva kugole. Nama plani lelo komi na majingo. Kukata peba nesa nale mongkara singo. Nale mongkara neka I don't wanna be alone. Would you be somebody anytime I'm gonna call my own. Nale mongkara singo I don't wanna be alone. Ine mfuno mongkara nawe mongani simu na phone.
Mwalimi hawa makamwamba. Obumbuzu babwa gogo samba. Uweze katengega gogo samba. Kambo sundu. Tote lale gonganda. Mwalibi hawa makamwamba. Obumbuzu babwa gogo samba. Uweze katengega gogo samba. Kambo sundu. Tote lale gonganda. Ndagata nagandezu degangu. Ugandeli degangu. Wanilinda like noti hamashia hoda si. Don't bother si gandeli de gangu. Gandezi de gangu. Ndagata na gandezi de gangu. Gandeli de gangu. Wanilinda like noti hamashia hoda si. Don't bother si gandeli de gangu. Gandezi de gangu.
Mazabuga kwetu nyela imisale.
Oh yeah.
Kondi vika muga twega gwagwa gulega mikule musa.
Josa.
Hano puto siga paji jatilo janzoga umwe mebonda muyaya.
Zonda.
Nanandi kutole guma kobo dundu mwezi guli bingi yagu.
Choma.
Monga lino yei baba wanna take you out. Nisa mbele ya tiani ni telingi kwa chilinga. Massage is over now no more kuchama. Skao tolulu ya ndo chikubuwe sutati kwa feelinga. Lelo niza tia monga kulipe tomorrow. Swell zaiba razina ya kwe na masoros. Yeah, morning like you just lost your mother. Hame koti diga pongo as my brothers. All the stars in the sky lelo ya zambira nsanje. The moon is gonna skip me uchifu kwa chansanje. Body on mind till I feel the connection. Pano ni wishing asembe nenze ya collusion. Kuti ni zimbela how smooth mwe ulili. Mulungu po kupanga na chat ya boship. To deserve na kawaska lelo ni kuchagi.
Mwalini hawa makamwamba. Obumbuzu babwa gogo samba. Uweze katengega gogo samba. Kambo sundu. Tote lale gonganda. Mwalibi hawa makamwamba. Ogumbusu babwa gogo samba. Uweze gatenge gogo samba. Kambo sundu. Toti lale gunganda. Ndagacha nagandeze degangu. Ugandele degangu. Awanili dalike noti hamasia hoda si. Don't you bother, si gandele degangu. Gandeze degangu. See a hoarder, see. Don't you bother, see. And then you dig and go. And there's a dig and go. Oh, yeah.
From Zed Tonga Music.